kwa leze moyo meutawala. Nijoni pida wa unilegezi nipate kulala.
You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. You're my girl and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopitia dengi. Ade, ade, adede. Na wene wivu wate wajinyongi. Ade, ade, adede. Nakupa leo kesho usiende. Ade, ade, adede. Na wene wivu wate wajinyongi. Ipulize kama moto ipoe. Bomba bomba maji maji litoe. Kama mwizi kama vipi nifakoe. Maesabu basi ni kokotoe.
Sentence na kumisi boy. Tani ya moyo wangu mejifungia. Kukuwache sora hisi boy. Mana na enjoy hii dunia. Sentence na kumisi boy. Tani ya moyo wangu mejifungia. Kukuwache sora hisi boy. Mana na enjoy hii.
You're my girl and I love ya. You're my girl and I love ya. Tena umenikamata. You're my girl and I love ya.
Ade, ade, adede. Moyo wangu shopitia dengi. Ade, ade, adede. Na wene wivu wate wajinyongi.
Mixed by Doctor.